Let's unpack your name.
Don't worry, it's for Pele, professional music.
I don't mind this people, if you could have Mr. Bunny, Mr. Pop, Troy, young gang.
Let's get it one more time, let's go. You know what it is when the air is with the team T-O.
Pass beats on the ones.
Let's go.
Now the quite if you come on a wizard. Yeah, no watch up a tumba no wizard. The Mr. Satana la mekela mushandi chupofa tintaluka. Halo Satana ndekela kofi.
Shidi boy na uvi.
Na papa, shidi boy ndekela kofi.
Yeah, yeah,
hey, hey.
Shila pantash, you know it was the 20 and a manosh. Alinji kata kwa tina wanangon, tu wabashi ya malo iwe ndaruka. Chidevo ndikela kofi.
Na papa.
Yeah, yeah. Satana ndikela kofi.
Na wana manesa wana masha.
Chidevo ndikela kofi.
San.
Hey, hey, hey. Satana ndikela kofi.
Na papa.
Yafo uli mwaiche sana ndaluka. Nitapwe ni kapushinga mapine ya mataluka. Nikangara no drama depe ni panga mapani. Drama zanga nikadamu nikafola. Nizimune nikapeza tu mastata. Sini tufya kumafopo. Nikafola patebo poma paka tema mpopo. This ya fumazela pa one dollar rate. Ndakutolesho mupamba boy one dollar late. Nifaya fofoya mpaka cheo ulekeleko. Nima pre and frosting mpaka cheo ujekeleko. Tine mwana wa mulugu devu ata selako. Nikabe una futi nitapwa nuka maya so.
Nali kwatefe kama ane wino. Lelo wacha fatumba no wino. Limi Satana la mekela mushandi chupofa tintaluka. Halo Satana ndekela kofi.
Shidi mwanda uvi.
Na papa. Chidevo ndekela kofi.
Yeah, yeah. Shila pantash, ino ni 2020 na manosh. Hali nji kata kwa tina wana mkwenti wabashi ya malo iwe ndaruka.
Na papa,
chidevo ndikela kofi.
Hey, hey,
yeah, yeah.
San,
Satana ndikela kofi.
Ya wana manesa wana masha.
Chidevo ndikela kofi.
San,
yeah, yeah,
hey, hey.
Satana ndikela kofi.
Na papa,
hama nangi bali kula na matila bali kwati. Apati chila buchi kumatwe mwizi fengwa. Zanga base benza buo indine chapelo vanilo Jehova imaze mufunika kuso 26 by 8 mucha yeko by 2 9 ni daba wide panga milandu ndaba mubani chesela mucheche ni makusila this year itikiria vwa upumba nisasia hapa titia na lesele swapu maikwila eti anointi ni maze tizitile kwa patitia na bible matimo ni wesela kisebana ba mulungu manze kufutika wala yeah.
Nali kwetefe kama ane wino
yeah.
Lelo wacha fatumba no wino
San.
Limi Satana la mekela mushandi chupofa tintaruka. Halo Satana ndekela kofi.
Shidi mwanda uvi.
Na papa. Chidevo ndekela kofi.
Yeah, yeah.
Hey, hey. Hey.
Shila pantash, ino ni 2020 na manosh. Hali nji kata kwa tina wana mkwenti wabashi ya malo iwe ndaruka. Chidevo ndikela kofi.
Na papa.
Yeah, yeah, yeah.
Satana ndikela kofi.
Ya wana manesa wana masha.
Komanda Franky.
Chidevo ndikela kofi.
Han.
DJ Katz. JT pa komeza.
Satana ndikela kofi.
Apo kija chaya. Komeza Montana.
Don't worry, it's for Pele, professional music.
Dogs are got you.
Ela Pincho.
Let's go. So we na my failure. Yeah. Hey boys, you pack a banana. Shut up. Yeah. Speed. Domita. Adano.